money.
Nabo bantwana bagcwele ebhasini. Hey 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 hey, mina nginamali. Khipha imali sihambe baba. Uzoba ingoqo la. Nabo bantwana bagcwele ibhasi. Hlele noKabza. Ubhizi wena ufuna ukhipha imali. Uzosala. Khipha imali sihambe. Hey.
Eu sou Sádio.